wajanipa roho mbaya tunaweza kukutana ghafla zika click. Kila kwenye life mashando yanafanya tuchague marafiki. Jana ulikuwa na uo na ndinga yako wakatambia street, na mlipo achana tu wakaanza kukuponda kwanza kwa kigari kipi. Watu wana hate, watu wana chukiza moyoni, yeah. Ila kwa upendo unajua na unazuga kauoni, yeah. Watu wana hate, watu wana chukiza moyoni, yeah. Ila kwa upendo unajua na unazuga kauoni, yeah. Ooh, oh yeah. Your friend, oh yeah, oh yeah. Whoever they are, you should now go stay your friend. Najita mboe,
vositaji kujuza ile unijue. Snitchi so mshikaji kuneuza ifanya utusue. Mungu ndo mpaja nefanya nofanya kuwe. Yanpatie ulaji, yanpatie havi nchaji nsifue. Natamani nianguke au nipote, hadhi yangu shuke swastushe nisitoke. Popote penye nema niaribu, ntoswe na mbivu, niakose majibu, nchoshe kwa wivu, nisiaute. Maisha sababu sijafika napotaka, na paisha chajab napoingiza meho wapa. Nilamini wengi wamegeuka uongo, chuki haiponyi, chuki naumiza, chuki haina mchongo. Kichukio sikondo utapendwa siku kidedi, kufanikiwa ni ngumu utatengwa utaibiwa tabedi. Tabanio siende tafichiwa hadi begi, amin maisha bado ni matamka pera maziwa ujerebi. Wanatabasamu soni moyoni wamejaa, matusi anguoni rohoni wamevaa. Wanaka kohoni kohoni imeoka, tawa yoni zomboni znanga. Wanatabasamu soni moyoni wamejaa, matusi anguoni rohoni wamevaa. Wanaka kohoni kohoni imeoka, tawa yoni zomboni znanga.
Wanaotupenda na wanaotuchukia wote tunaishi nao, wakikufanya mabaya hata wakikwektia waoneshe one love. Watu wana hate, watu wana chukiza moyoni, yeah. Ila kwa upendo unajua na unazuga kauoni, yeah. Watu wana hate, watu wana chukiza moyoni, yeah. Ila kwa upendo unajua na unazuga kauoni, yeah. Ooh, oh yeah. Stay your friend.